Willie Ball. What's that? Maddie.
Unataka benzi ama unataka benzi? Oh, ama basi ukitaka benzi nifuate twende hivi.
DJ James, the youngest.
Unataka benzi ama unataka benzi? Oh, ama una benzi benzi unataka benzi? Unataka benzi ama unataka benzi? Oh, ama basi ukitaka benzi nifuate twende hivi.
Mata, nikupalilia kama kuku wike. Mini kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve.
Willie Ball. What's that?
Medi.
Pink DJ's Entertainment.
Unataka benzi ama unataka benzi? Oh, ama basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Oh, mama.
Kupanilia kama kuku wike. Mini kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey, yeah. Siri zikigongana, utafahamu siri ya hii duve.
Mama,
malikia nikamate mugongo, na mini kukamate mugongo. Niendeshe kama isikeli, na ujuzi wa jua kali.
Yes, I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die.
Ma, ooh, mama, mama, mama. Ma, ooh, mama, ma, ma, ooh, mama, mama, mama.
Nikupende masheri sheri, nikutafune kapikichi. Nikubebe ma baby baby, yeah. Tufike paka kileleni. Amini naposema nakupenda, amini naposema nakujua. I love the way you
love the way.
Take it down low.
I love the way we like
it. Take it down low.
Give it to me baby baby.
Take it down low.
Umuliza mamuliza mamuliza.
Take it down low. Niendeshe ka baisikeli, na ujuzi wa jua kali. I swear I don't lie. Bombastic mama,
lambe design gani? Nikubebe design gani?
Shire kumugongo,
oki majesti.
Shire kumugongo,
amataika.
Shire kumugongo,
nifunge bao.
Shire kumugongo,
mkironado.
Shire kumugongo,
baby fantastic.
Shire kumugongo,
you're my fantasy. See, 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 yeah.
I swear I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. Na die, die, die.
Ma, ooh,
fanya ni feel.
Ma, ooh,
kupa penzi.
Ma, ooh,
fi, fi, fi. Kupa penzi.
Ma, ooh, mama, mama.
You make me feel.
Ooh, mama, ma, ma, ooh, mama, mama.
You make me feel.
Ma, ooh, lambe jizangani.
Ya kumogo.
Nikubebe jizangani.
Ya kumogo.
Okay, majesty.
Ya kumogo.
Man, it's on the beat.
Let's go ahead and drop some exclusive shit on him.
Kontena limejazwa kilo, paja nofu nofu kama pilo. Toto kodi zake za San Siro, siti ndiyo medical killer, killer, killer.
DJ James the youngest. Yeah, live in a mix, a mix. Get it turned up.
Kontena limejazwa kilo, paja nofu nofu kama pilo. Toto kodi zake za San Siro, siti ndiyo medical killer.
Tumukiza katapila.
Pila, 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 pila.
killer, toto body killer, 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 mpaka ntoke bila, 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 toto body killer, 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 killer.
DJ drop it, feel no fikate figure African fucking city boy under hami goy sexy walking itumbukize kwenye timbo ndio maana walking you na wana wana DJ drop it, feel no fikate figure African fucking city boy under hami goy sexy walking itumbukize kwenye timbo ndio maana walking you na wana 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 Wainuka, wainuka, chura, chutama Mwenendo tabia situ mefanana Doa oda yetu toka kwa Obama Kontena limejazwa kilo Paja nofu nofu kama pilo Toto kodi zake za San Siro City ndiyo medical killer
Tumbukiza kata pila Pila, 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 pila Toto body killer Killer, 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 killer Mpaka ntoke bila Bila, bila, bila Bila, 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 bila Toto body killer Killer, 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 killer
Wine your body, 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 body Wine your body, 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 body Wine your body, 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 body Say my wine your body, wine your body, wine your body Wine your body, 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 body Wine your body, 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 body
Chalivo jazz ya kibinda, makamoka kinda Masela wawinda kulitundika na mimba City boy nimetimba, kitinda mimba Fresh clean man nimekuja kufirimba
Kontena limejazwa kilo Paja nofu nofu kama pilo Toto kodi zake za San Siro City ndiyo medical killer
Tumbukiza kata pila Pila, 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 pila Toto body killer Killer, 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 killer Killer, killer, mpaka ntoke bila Bila, 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 bila Toto body killer Killer, 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 killer
DJ drop it
City boy Yeah, yeah TK2
Crank up the volume Ian, the DJ is taking over In the mix, in the mix, it's DJ James the Youngest, Pink DJ's Entertainment.
Baby, one time, bossy baby, give me two time, please baby, give me one time, yeah, give me
Mash
one
up.
More time.
254.
Baby, one time, bossy baby, give me two time, baby, one time, yeah, give me one more.
Tundula sindano kapita farasi Ndogo pango amelo wa bahari Tundula sindano kapita farasi Ndogo pango amelo wa bahari Tundula sindano kapita farasi
Mash up 254
Tundula sindano kapita farasi Ndogo pango amelo wa bahari
Mtoto fundi flani toka tanga Mauno flani ya kimanga manga Anajua yani moto fire Fire
Masha mina mabudu kanchanga Anajua kama danga ya ni moto fire Mama fire oh.
Can't get enough Baby you know that I can't get enough of your love oh. The way you whine you blow my mind Na na Baby you know that I can't get enough of your love oh. Oh yeah
See you do me that you know when you do me that Do me that thing now when you do me that thing Do me that thing now when you do me that thing now Do me that thing now when you do me that thing Do you do me that thing?
Jo, basi geto mapema Yonko mwenyewe nina wapo maasela basi jo Jo, basi geto mapema Yonko mwenyewe niko maaela basi
I said baby, you got me going crazy You know that I can't get enough of your love Can't get enough
Got me going crazy You know I can't get enough of your love I can't get enough
When you fool me I chugga-lugga-lugga Oh chugga-lugga-lugga When you fool me I chugga-lugga-lugga Yeah, I chugga-lugga-lugga When you fool me, baby I chugga-lugga-lugga Oh chugga-lugga-lugga When you fool me
Baby, you know that I can't get enough of your love, oh, yeah.
heshima yako kuna wakuifa. Sinoche kiti chako mwingine akaka. Vile na kupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema otaka kwenda wapi, wapi.
Oh my God, he's back. On the ones and twos, playing tomorrow's hits.
This is DJ James.
Do it again, baby.
Music.
Kama ni mapenzi, baby, nitakupea. Takudekeza mami, mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses, nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fred Pizzo Bele. And we live together, toto tukiwalea. And we grow old together, baby that's my prayer. Cause you make my heart go pa, pa, pa.
You make my heart go pa, pa, pa.
You make my heart go pa.
Heshima yako kuna wakuifa. Sinoche kiti chako mwingine akaka. Vile na kupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema otaka kwenda wapi, weekendi. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya siyo my pains, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metanda. Yangwani na mchanga, gizani naona mwanga. Panga panguwa panga, wako sina ujanja, wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina taba.
You make my heart go pa. You make my heart go pa.
You make my heart go pa.
I will give you love like you never got. Give you love never to be forgot. I will give you love. Kukula bata, kula bata. Tembea kama bata, ringa kama paka. Chii, kama paka. Ulizaliwa leo umeongeza ladha. Umeongeza ladha. Kata yako keki kula kisha pakwa. Kisha pakwa, yeah, yeah, yeah. Each day you better feel nice. We celebrate in your birthday. From sunrise to the sunrise. Hey, it's a party after party. Kilo, kilo, kilo. Vinywaji kwa kilo, kilo, kilo. Zawadi kwa kilo, kilo, kilo. Yeah, yeah, yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
This is DJ James, the youngest. Contact 0727-010197.
Kata ke, keki, kata ke, keki, kata ke, keki. Darara irantang. Kata ke, keki, kata ke, keki, kata ke, keki. Darara irata. More money, I wanna spend on ya. It's a beautiful day, I wanna spend on ya. More money, I wanna spend on you. Hey, what a beautiful soul, I wanna spend on you. Hey, tunamshukuru za God.
Oh shit,
bado una nguvu kwa magoti.
Oh shit,
mizinga na matodi.
Oh shit,
cheza ukienda download, enda download. Nashukuru za God.
Oh shit,
bado una nguvu kwa magoti.
Oh shit,
ase mizinga na matodi.
Oh shit,
cheza ukienda download, enda download. Happy birthday to you. Happy birthday to you. happy birthday to you. I happy birthday to you. Parara rirantang katake keki katake keki katake keki parara rirantang katake keki katake keki katake keki. Kula bata, kula bata. Tembea kama bata, ringa kama baka. Chii, kama baka. Ulizaliwa leo umeongeza ladha. Umeongeza ladha. Kata yako veki kula kisha pakwa. Kisha pakwa. How old are you now?
Hoya, hoya, hoya.
Are you now?
Hoya, hoya, hoya.
How old are you now?
Hoya, hoya, hoya.
Are you now? Tell us.
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi, si kelele ni maombi. Ni maombi, si juju ni maombi. Ni maombi, si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Na mikono nitainua. Magoti nipige. Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Ni kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale. Ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi.
Fire baby.
Ni maombi. Si kelele ni maombi.
Why lie? 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 Why l kimakusudi.
Shapiga saluti wako sifuru kuti. Zispi wani mkuti na miunani suti. Weta imi suti. Oh,
wakijigonga na wapasabuni yaro wanapokoka wanakata sana pakei wamedata halina miha wasokei wakisha pata basi sokea ni kuwelezei mne mwanzako ni hoi yulewa kwako we mkotezei kwangu miha toboi mtakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakujezesha bila buti sumakumaku ganda nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakujezesha bila buti sumakuwa
minapita nae akisleki minapita nae akisleki minapita nae
James, the youngest. Contact 0727-010197.
Mina pizza nae. Singa ni kudatishe. Songa mini kulishe lishe. Jeni kupaga wishe. Wengine uwa pishe pishe. Penzi lake famba. Upande wa kitanda. Wangu bado mshamba. Hajui kutamba. Ipitui mini kupemba tare. Utafunde. Wapo nimejipa sina ujangami. Hey, hey, hey. Nitakupadishi tofauti. Utaipenda ladha. Nitakuchezesha bila buti. Sumakumaku ganda. Nitakupadishi tofauti. Utaipenda ladha. Nitakuchezesha bila buti. Sumakuwa.
Nikitoka naye hapa ataiona kazi kamebeba kama ndai ya karao na kamewaka waka zaida kala ya thao kuya kwa mgiri yama ni kushika tushikane ni kupende tupendane ni kubebe tugebane spiso can rap and spiso can sing usulize what happening ya kwenye ring siwape habari cause habari wanayo mtoto na bonge la nundo amefuata nyayo
come again come bend down come be come be come again come bend down come be come again, come and bend down, come and bend,
come and bend,
come again, come and bend down, come and bend,
come and bend,
boys,
moto kame overload. Kake pita na fuja shingo ho. Kame jibeba amba rose. Kame jibeba amba rose, yeah. Kama massage baby niko kande. Niko fanye ngazi na niko pande. To get damn she mande to sende. Oh we go, we go, we go, you are better than me. Akisa masota anajua. Nisha kushangu anawa. Kakifunga uwezi fungua. Yeah, yeah, uwezi fungua. Come again, come bend down, come be.
Come be back.
Come again, come bend down, come be.
Come be back.
Come again, come bend down, come be.
Come be back.
Come again, come bend down, come be.
Come be back.
Napenda na kesha disco, siwezi kuishi milele, that's why so go be careful. Mitungi na crate, sigara na pati. Ukinikosa keja nimelala kwenye pati. Nafato pepo kabendera, kame beba kama Nicki Minaj ama Vera. Ana mataya kama shepu ya mkabulu. Akipende sa chikapu na mungunya kama buyu. Hum, hum, tam kama bubble gum. Niki jump, jump, dani kumi bubble man. Pinda mizigo wana nita zigo boy. Nenda dako na tamani kuna mimi hatu boy.
Saya wako jipendeza ni wengi watu wakununua na kuwacha chenji hawa ni watu wangependa uwe deni eh, baby usikuwe deni. Love can never be bought, straight from the heart it can never be forced. Been there, I've done it, I've seen the results, eh, nothing that we should hold.
penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza, naomba penzi yetu iwe forever, iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza, naomba penzi yetu iwe forever, iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe roho safi, roho juu, hadi zifike chini rasta. That's how long I'll be with you. Inje kuna mahatas, these are spirits, believe me. Don't let them fill your cup, don't let them get you drunk, drunk. Wakujipendeza ni wengi, watu wakununua na kuwacha chenji. Hawa ni watu wangependa uwe deni, yeah. Baby usikuwe deni. Love can never be bought, straight from the heart, it can never be forced. Be there, I've done it, I've seen the results, and now that we should hope. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza, naomba penzi yetu iwe forever, iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza, naomba penzi yetu iwe forever, iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever.
Is DJ James the youngest? Contact 0727-010197.
Seen yourself at a kivuli chako ni dangerous. Sura innocent, yeah, yeah, yeah. Nothing new to say that would make you stay. Please stay. But have you seen your face at a kivuli chako ni dangerous? Sura innocent, yeah, 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 yeah. Nothing new to say that would make you stay. Please stay.
Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza, naomba penzi yetu iwe forever, iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever.
Penzi yetu iwe forever. Magal kabuduni. Just wanna let you know, we'll never let you go. Deep down below, can't get enough, baby, give me more. Oh na na na, friend don't have your dancing, that won't have your vibe. Oh yeah yeah yeah, bad girl una ni mad when you criminal. Bad girl come do me good, come do me. Bad girl come do me good,
baby come do me good.
Do me do me do me do me good. Tandaza, legeza, geuza, na mintaguza. Ukinipa turuhusa, waza unapenda uki. Na makamera zinapenda uki. Kukisha waka moto. It's a tingling feeling. Oh na 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 na. Unavyo desi na unavyo vavisi. Oh yeah yeah yeah. Bad girl unani mada we ni criminal. Bad girl kamudu me good.
Bye. watu wasio na wema waone wivu. Deninisha kopa tuchorane tatu wasio na wema waone wivu. Yeah, yeah. Mioki bomba na tendaga maku bata na laki mocha mbuzi. Jipitishe wanapoka iliziwa umero, wabimbishe na mishipa wajimalizi na omu. Nichoma kopa kopa balansi aga milioni talipa, magoli shikana kwa minye kipa, rojo la penzi lisha jaza pipa. Nichoma kopa kopa balansi aga milioni talipa, magoli shikana kwa minye kipa, rojo la penzi lisha jaza pipa.
Mayday kukanaga, lukanaga, lukanaga. Uncho peji kukanaga, kukanaga, kukanaga. Binda nyusi kukanaga, yeah, yeah. Kukanaga, bota nisi kukanaga, yeah, yeah. Si kukanaga, jota nisi.
Sakwanguri sasi,
oh yeah yeah yeah.
Tubaki na dhiki tupige ropasi,
oh yeah.
Nyota ya pesa kwanguri sasi, tubaki na dhiki tupige ropasi. Tunishane vita banana, nikupe unipatie kanyama, mikunjo kibaisikeli kanyaga, mindo fundi wa misumari. Tunishane vita banana, nikupe unipatie kanyama, mikunjo kibaisikeli kanyaga, mindo fundi wa misumari. Nichoma kopa kopa balansi aga milioni talipa, magoli shikana kwa minye kipa, rojo la penzi lisha jaza pipa. Nichoma kopa kopa balansi aga milioni talipa, magoli shikana kwa minye kipa, rojo la penzi lisha jaza pipa.
Napenda kitu kwa video from the far, ama hakika ndani ya moyo unanifa. Napenda macho zako hips bamba ta, kweli umenishika baby. African attire, napenda ukizipa mtoto hauna mataya, mtoto hauna mataya, unapendeza mama. Baby zigo wacha dawa sege mimi, wako nimefika nimesekto mimi. Mangu wezi star, nyote na yonga, mtoto wegi fauna yikusha mama. Baby zigo wacha dawa sege mimi, wako nimefika nimesekto mimi. Mangu wezi star, nyote na yonga, baby ya nipe dola tine iyo. Kibambe, kibambe, kibambe.
Chakanuke, let the booty bounce.
like it, baby, go low. And if you lead, I'll follow. I'll never leave you solo. No, 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 no. Ooh, baby, go low. And if you lead, I'll follow. I'll never leave you solo. No, no, no. Melanin popping. Let me take you for the shopping. Tonight, no long talking. Mr. DJ, check out.
Majigi chuma linapita eh. Indua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Leta na madini ya ni moto moto. Ae, kisima, kisima eh. Misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina jembe na lima. Katoto kameiva embe dodo. Yani katamu chapo dondo. Natamani ni mpige hata mboko. Ila napenda kushika ikiboko.
Katoto gona gona gona. Baby gona gona gona. Gona gona go. Haya gona gona gona. Katoto gona gona gona. Baby gona gona gona. Gona gona go.
I'm gonna die for you. Spend my money, I'm gonna grind for you. Katoto meumbika si ukani upo juu. Hiu da uda, baby boo, we wa moto. Jo tucheze calypso, penda inama kanyaga. Na kama unapenda banana ye, kwanza kumi kwako, yaga yaga. Katoto kameiva embe dodo, yani katamu chapo dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika ya kiboko.
Katoto gona gona gona. Baby gona gona gona. Gona gona go. Aya gona gona gona. Katoto gona gona gona. Baby gona gona gona. Gona gona go.
Aya chimba e.
Chimba.
Zile miuno za Shakia.
Chimba.
Kikongo kongo fali pupa.
Chimba.
Kanda bongo you know sister.
Chimba.
Aya gona gona.
Penzi usichore, ukipenda unazimia. Kuna kitu sishwari, moyo wangu nakimbia.
Mpenzi meninyaka, no 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 ni no no. Kama mipi unamuna, no 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 ni no no.
Ni kute mai chapati tuwe sote kiss na nani mini nyuki fata na nami tuna kupenda sana.
You are my addiction, no frustration, sexual attraction. You are my addiction, no frustration, sexual attraction.
Mapenzi usichore, ukipenda unazimia. Kuna kitu sishwari, moyo wangu nakimbia.
Mapenzi unaninyaka, no 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 ni no no. Kama mipi unamuna, no 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 ni no no.
Unafanana nani, jinsi ulivyo unakaa nani. Baby unafanana nani, jinsi ulivyo unakaa nani.
Because I've never seen a girl like you.
Never, never, never seen a girl like you.
My boy, I've never seen a woman like you.
You are my addiction, no frustration, sexual attraction. You are my addiction, no frustration, sexual attraction.
Mapenzi usichore, ukipenda unazimia. Kuna kitu sishwari, moyo wangu unakimbia.
Mpenzi unaninyaka, no 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 ni no no. Kama mipi unamuna, no 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 ni no no.
Oh, 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 oh
duni sana. Kuna wakati ambao nilijidharau sana. Kuna wakati ambao niliona niko chini sana. Kumbe machoni pa Mungu tofauti sana. Kumbe machoni pa Mungu tofauti sana. Kuna wakati ambao walona shida kama wewe watakucheka. Kuna wakati ambao ulodhani ni marafiki watakutoka. Kuna wakati ambao utadhani Mungu wako amekuacha. Kumbe ya Mungu ni mengi sana. Kumbe ya Mungu ni mengi sana.
Nipe kibali ni bariki, ni bariki ni washuhudi.
Mekuchora kiganjani. Kwani maisha yako yako duni namna gani? Na kumbe yeye amekuseti mpangoni. Nakuita kuja nenda nami paka mwisho kile lele. Ni bless niweke kamili maisha yangu family. Mentally, financially, emotionally, physically. Ni bless niweke kamili maisha yangu family. Mentally, financially, emotionally.
Ni beki bali ni bariki, ni bariki ni washuhudi. Ni pefeka ni miliki, ni miliki ni kutumiki. Mungu wangu ni bariki, ni bariki ni washuhudi. Ni pefeka ni miliki, ni miliki ni kutumiki.
As I compose, ni wana ongelea. Baby, when your topic here, yeah. When you post, my day wana meza. What day wana kujua, ooh. I wanna show you good love and take you out, when the safari. Paka mara masai. Girl, for you I would die. Basi tukwane lako.
Chweza kudu, chweza kudu.
Girl, when your mama ya.
Chweza kudu,
karibu na mi. Karibu na mi, usiende mbali, usicheze mbali. Karibu na mi, karibu na mi, nakutamani mami, nakutamani. Karibu na mi, karibu na mi, usiende mbali, usicheze mbali. Karibu na mi, karibu na mi, nakutamani mami, nakutamani.
Nakutamani. Let's go.
Hey, excuse me, honey. Samahani, first of all, nito nani, stay kucheki mtaani. Mkona nani na umekaa side gani. Nadai kukam nani kam na kijuani.
You already know how we roll, yeah. All out we go. Come on baby, come we go, yeah. Twende home ni kushow.
Ningependa tujenge kikao. Wachana nao, wataona mazao. Mapicha kwa mitandao. Baba na mama na pukando watoto wao. Do or die, hadi mwisho kazi asa na bro.
Karibu na mi, karibu na mi. Usiende mbali, usicheze mbali. Karibu na mi, karibu na mi. Nakutamani mami, nakutamani. Karibu na mi, karibu na mi. Usiende mbali, usicheze mbali. Karibu na mi, karibu na mi. Nakutamani mami, nakutamani.
Ongeza sudi astie. Mbembo silie kwa benzo weni kalie. Pandisha mzuka pepe nizungushie. Akisha kukadeleni.
Bilode, bilode. It's another one in holiday. Kila siku kwetu holiday. Supale, punguza chachate.
Brother Safi, IG, yenye hygiene, mwaga maji. Dripping, wezi mwabini likufunga. Brother Safi, IG, yenye hygiene. Brother Safi, IG, yenye hygiene, mwaga maji. Dripping, wezi mopi, nilikafunga. Nika tupa keys, Swiss beat, Alicia, akanipa keys. Black and white daily, zangu low key. Lyrically sick, kujana doki. Yeah, yeah, nasikanye. Nge, nge, nasihanye. Yeah, 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 nasikanye.
We, 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 we,
nasi we, we, yeah, yeah. macho. Kwenye box are the only place na kwake ligi so. Ligi libido, liko mangiri do. NFL, NBA, izo mbili bro. Speaky show bila guala. Babylon, nega nega wapido. Wapido kama is a bitch. Na weni wagido, Mary Jane wapido. Hey, na Mary Jane, ame come na Mary Jane. I guess ni ile getha 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 ya kumedicate. Number 8 but a ball like 2-3. Balling now wengi wako chupri. Kaupendi soka, we can kick it, can I kick it? Uliza Bruce Lee, London, Paris. Hold up, I don't know Berlin. Yeah, 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 yeah. Nasi Kanye, we, 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 we. Nasi we, we, yeah, 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 yeah. Nasi Kanye, we, 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 we. Nasi ule boy wa number 8. Shonare, woga ni ngware, bora ni ngare. Entry ni sare, mambo ni shware. Ule boy wa number 8, yeah, we. Legendary, dada ni dare. Kisha ni gware, seti kivela. Chicago nare, geuka basi. Big wa kibare, chapa ilale, yeah, yeah. Make sure me dose, iki amka. Ongeza dose, just for a sec. Bonga na boss, just for the sex. Gongo ki go, 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 go. Drip licking, keep sipping, lip syncing, keep kissing, take it, take it, keep ziggis. Hey gypsy, come see this, na feel tipsy, na see whiskey, na hazy biscuits, brownies, yeah, what the throne that crown me, well, welcome to House of Munchies, yeah, 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 na see Kanye,
it's DJ James, the youngest, on to the next one.
Bila pesa bila mane.
Minajua unanipenda.
Minajua yuko na me.
Toka Janu paka Disemba.
Bila pesa bila mane.
Minajua unanipenda.
Minajua yuko na me.
Toka Janu paka Disemba.
Bila pesa bila mane. Wazee wa kitambo walikuwa zamani. Bila pesa bila mane. Wazee wa kitambo hawakuwa na mane. Bila pesa bila mane. Wazee wa kitambo walikuwa zamani. Bila pesa bila mane. Kanivia salabani. Check it bro. Relax chill skiza flow. Menijenga usiniulize wapi do. Check it bro. Relax chill skiza flow. Kona chako kweli mizi na nalo.
Bila pesa bila mane.
Minajua unanipenda.
Minajua yuko na me.
Toka Janu paka Disemba.
Bila pesa bila mane.
Minajua unanipenda.
Minajua yuko na me.
Toka Janu paka Disemba.
Alinitoa gavoi. Sasa niko jiji shetani atoboi. Akanipa mziki na mpa shukurani zangu toka moyoni.
Ananipenda sana. Na mwimbia gao sana. Siku zote sitamwacha. Hata nikisota tabaki kuwa mwamba. Nikimwendea unipokea. Na njia zake mimi nafuatilia. Nikiongea, nikitembea. Ye huwa na mikote naelekea.
Bila pesa bila mane.
Minajua unanipenda.
Minajua yuko na me.
Toka Janu paka Disemba.
Bila pesa bila mane.
Minajua unanipenda.
Minajua yuko na me.
Toka Janu paka Disemba.
Tembea.
Calling you, I hope you answer, girl. We speak the Luo when
me through. Nya go di beto dendile. Ay, ato di beto dendile.
And if love had a faith, it would be yours. If love had a faith, it would be yours. If love had a faith, it would be yours. If love had a faith, it would be yours. Akanipa mawaidha, eti unapenda maua, eti nipige pamba na marashi ya kishua, kisha tuende dina, nikupigie kagita.
And if love had a faith, it would be yours. If love had a faith, it would be yours. If love had a faith, it would be yours. If love had a faith,
kwenye sin like wa 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 yeah. My colon inafanya chikiria kam na na na. Ooh yeah. And you can tell your nigga body like ba ba ba. Mina wendo to slice kwenye floor vile nataka. Oh I'm feeling it, how you looking? Jo unipe goody goody. Now this is my show baby that I'm shooting. Oh so don't be silly. Oh baby dance for the money, for the show. I just wanna see you tomorrow. Oh baby, dance for the money, two for the show. I just wanna see you tomorrow. Aya turn the bassy, show them, show them, show them. Chini kwa chini, show them, show them, show them. Kata kiuno, show them, show them, show them. Juu kwa juu, show them, show them, show them. Oh na na, show them, show them, show them. Chini kwa chini, show them, show them, show them. Kata kiuno, show them, show them, show them. Chini kwa juu, show them, show them, show them.
She only dance for the benga or the kwaito. Nikacheza genge tonto na baby shika hapo. Kachumbari na iboy tumeka mkufanya mambo. Na sponsor wako wakikamwe mwambia tule basko. We give you something to remember. January to December. Tima fisi mini member. Kudini tumazi kwenda.
Oh baby dance for the money, for the show. I just wanna see you do more. Oh baby dance for the money, two for the show. I just wanna see you do more.
I turn the bassy, show them, show them, show them. Chini kwa chini, show them, show them, show them. Kata kiuno, show them, show them, show them. Juu kwa juu, show them, show them, show them. Oh na na, show them, show them, show them. Chini kwa chini, show them, show them, show them. Kata kiuno, show them, show them, show them. Juu kwa juu, show them, show them, show them.
Na grind kwa dance floor ni ite shabadu. Gata na vile umekam through, mbele na nyuma vitisho. So mina die you. Sasa so ni late night when the home. Ama waita late drinks tupige kambi hapa. Jukila nigga na kucheche na kutaka. Wasicheze na estate mindu mea hapa. We go together kichapa kidondo. Wenye wivu jamani ukwapatu hondo. Twende kijani ni kupe miogo. Unipe yote yote sio kiyote.
Oh baby dance for the money, for the show. I just wanna see you do more. Oh baby dance for the money, two for the show. I just wanna see you do more.
not a guan man, in a miad man. Philippat man, you know I'm a bad man. Sereni garama ni te chibu. Mr. Dangote sona sibu. Tunakula pata kuku wanaona weave. Ngoja kwanza tusahau maumivu. Tulopitia kwenye vumbi na majivu. Mesha magumu mbona tonea ne wivu. No stress, no pain, no gain. Tuna enjoy hakuna kucomplain. Usha mikono juki penda pia migu. Simba yuko huku mambo yuko full.
Toto wangu nye mimi baba enu. Sina nguvu tena ya kuwa simba. Watabamba, watabamba mbira mbamba. Watabamba, watabamba mbira mbamba.
Alpan Miseli must be the girl from the telly. Tatiana or is it Shelly?
Oh no, it's a punk girl from the Murray.
Basi panda pipi pipi ni shaka tatikiti. Miki ya mwenye kiti kujani kupigeti. He brings the mishika, my ex wame waka. Wanarumo sarumo sa cheki hizo haga.
Hey, my calendar. Nasikia harufu ya kin.
Puff, 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 puff.
Simba pitisha kin.
Watoto wangu nye. Sina nguvu tena ya kuwa simba. Watabamba, watabamba mbira mbamba. Watabamba, watabamba mbira mbamba. Watabamba, watabamba. Chaka mchaka chicha adimselema hadija. Chaka mchaka chicha adimselema hadija. Mgupande
Ngusawa.
Mgupande
Ngusawa.
Mgupande
Ngusawa.
Mgupande
Ngusawa.
Watoto wangu nye mimi baba enu. Sina nguvu tena ya kuwa simba.
Chokora, changanya madem kama chakula. Agaya kamena sura ya huda. Sura ya huda. Utapata kitu kitafuta. Nikisahirin kama mafuta. Coca-Cola shape kama ya chupa. Yeah, kama
I
ya
like
chupa.
My ladies.
I got a light skin girl looking very sidika. Very sidika.
Oh, na, na, na.
I got a dark skin girl looking very sidika. Very sidika.
I like my ladies.
All my pretty ladies. All my sexy ladies. Call me all my baby. From the Vimbo. Sina Maringo.
I'm single, come out.
Yes.
Bila pimpo ndani ya Benz and I'm out. Usi I dance, mina kuwekelea kwa couch. I'm Christoph, baby, you know what I'm all about. Ebu kwanza bow, down to this fimbo. Nipeleke my rounds, nikuimbesha izi my wimbo. Whenever I'm around, suna jua tu ni mafimbo. Pass that chat, tuki dance ma alingo. Nafuta gama high grade, sifuta gima local. Nasinanga ta girlfriend, yupika gama poco. I don't kiss ass, misi lambangi matago. I don't miss pass, mi chasi kama Ronaldo. Kick that ball, kick it like polio. Kick it so hard, pake fikia mamorio. Through pass, isha fikia. Pokea salamu za kagwe na Christoph toka Busia. I'm out.
From the Vimbo.
From the Vimbo.
Sina Maringo.
Sina Maringo.
Sex Vimbo. Single. From the Vimbo.
From the Vimbo.
Sina Maringo.
Sina Maringo.
Sex Vimbo.
I like my ladies.
I got a light skin girl looking very sidika, very sidika.
Oh na na na.
I got a dark skin girl looking very sidika, very sidika.
I like my ladies.
All my pretty ladies. All my sexy ladies. Call me all my baby.
Zen quatre, 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 zen quatre
but not your day. Sema tu, not your day.
Nataka ni kushike my baby.
Not your day. Labda tu, utani wai.
Kipeli ni kushike my baby.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Chill na my boys, to go tune radio homeboys. Then I get this call from a boy. He says he a fan and he loves my ish. He loves my song, he loves my body. Oh boy, he loves my body. He knows I'm a body. They call me naughty, naughty, cause I play them dirty. And I spit fire like a dragon. You can call me the queen of the dragons. If you have me, you have you a queen. One question, can you handle it? Basini shake popot.
Zengwa te wan.
Nasema shake popot na chodai. Sema tu na chodai.
Nataka ni kushike my baby.
Na chodai. Labda tu utani wai.
Kweli ni kushike my baby.
Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah.
Fuko musome san fuke studenti wan. Class prefect in a every girl's on. Class is on ya. After class, sing on some elva. Girl, you are high class. Everything you want, you know me happy by that. Amazina go, see gambalasi. You know silicone, girl, you know plastic, girl.
Hey, tie like self, me a girl is from birth. Me check you out in a your body rider. Me want give you one touch. Dance all, you know me a no kawaida.
Zen kwa te wa.
Basi ni shake popot.
Zen kwa te wa.
Nasema shika popot na chodai. Sema tu na chodai.
Nataka ni kushike my baby.
Na chodai. Labda tu utani wai.
Kweli ni kushike my baby.
Girl, one check it jump. Me one check it now. Get go girl, we know if you broke it down. Long time we are plays of marijuana. No young girl ain't in and over.
We got the magic, me a play my tricks. My tricks, me a play my tricks. We got the magic, me a play that tick. Dirty, me a play dirty. We got the magic and I keep it fancy. Fancy, yeah, keep it fancy, yeah. And I call me naughty. Naughty, you the woman naughty, yeah. Oh yeah, oh 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 yeah.
Nataka nikunywe nikunywe hadi wani bebe hey, minataka nikunywe hadi wani bebe hey. Say you guy my guy, you promised me a body. Niko na madem kama kinde kwa moti. Bed Olympics mami mini pro. Kauna credo sini flash message oh. Vile umekari bana, mine kari raba. True love ni maga, uja soma bana. Tunasherekia keep choge, nagina keep kim boy. Ambia Steve, I'm not a simple boy. Kuna yule na muaora, mwingine mapangana. Ponza na chapana, utadhani pasta nganga. Minataka nikunywe Adi wani bebe. Hey, minataka nikunywe. Adi wani bebe. Hey.
Odi omuranga na wa change kama diapers. Kani momo na mbeba kijani na kitractor. Kamo gasha na vimaturi na protractor. Miko za kema bega ni stingoneza smart now. Odi king kakatojera na koma. Kwenye tiri zetu nibebo ikachoga. Nangu na mandom, raba za Sodom. Leo tiri tunasitiniza Hong Kong. Odi king kakatojera na koma. Kwenye tiri zetu nibebo ikachoga. Nangu na mandom, raba za Sodom. Leo tiri tunasitiniza Hong Kong.
Minataka nikunywe hadi wani bebe. Hey, minataka nikunywe hadi wani bebe. Yeah.
Wape kio njo. Wape kio njo. Wape 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 kio njo. Hiyo kio njo. Keep me waiting. Ukisonga unasonga, mwili unawasha, najua utanifuata fuata. It's a waiter. Drink kwenye meza. Najua wanitaka, I'm burning with desire. Cause tonight, you know what you get.
Every night. Pussy is tired.
I'm a whining for you. Do it for you. Wape kio njo. Wape kio njo. Wape 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 kio njo. Hiyo kio njo.
Wape kio njo.